It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Hey, Tumako! Hey! Them call me Aero Boy.
Daddy and you are.
Book. Koroga.
Bad records.
Look at me, baby girl. Ume beba heart is ili anataka. Una nipa feeling girl. And you know I want ya. The way that you carry your body. Una leta shita mbaka na bandari. The way that you bend down, bend down. Ina nitatiza mbaka na kuja kwenye wo. Baby girl, umenimada. Basi tuende nikupe chukikesha. Baby girl, piga kinanda. Punguza sauti wasitusikize. Acha nikupeleke kwa morio. Hapa siko free, hii ni korido. Sioni ya pakeja, hii ni ngolicho. Ita ubu, niko horrible. Acha nikupeleke kwa morio. Hapa siko free, hii ni korido. Sioni ya pakeja, hii ni ngolicho. Ita ubu, niko horrible. Koroga, mimi niko nyuma na koroga. Kuroga wezi kuwa the same. The way you wine siyo regular. Kuroga maji iwe champagne. Vilo na tingisha zigo. Misi wezi la la la. Kuroga lafu lambe mwiko. Tufike home kisha pa pa pa. Ipige apa kat kama wangila. Ukini chenga kaba bangida. Dogo mdogo baby tonzita. Tonzita yeah. Nipige apa kat kama wangila. Ukini chenga kaba bangida. Mdogo mdogo baby tonzita, yeah. Tonzita, yeah.
Koroga, mimi niko nyuma na koroga.
Niko nyuma na koroga.
Koroga,
yeah.
Mimi niko nyuma na koroga.
Niko nyuma na koroga.
Nyuma na koroga,
yeah.
Koroga,
niko nyuma na koroga.
Nyuma na koroga,
yeah.
Koroga,
niko nyuma na koroga.
Bagia ewa go kill me. The way you shake your body, no, yeah. So let me talk about it, let me talk about it. Come sit by me, yeah. I'm so late, Dalu. Oh yeah, you make my day brand new. Every time I sing for you. But why? I don't wanna leave you. Koroga, koroga, yeah. Ondo ganyo, koroga. Yo kore, baby, bindosa. Me can't try, girl, me can't try.
She day in me breath,
yeah, yeah.
You took my bed,
yeah, yeah.
Koroga.